ni kweli kwako mini medata. Mwingine misioni wala stamani, yeah. Minapenda unafesogea karibu yangu mami na kunipabusu, yeah. Ndiyo mana na kufata fata kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Ndiyo mana na kufata fata kila unapokwenda, aha, kama nyota wewe wanga. Mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we. Kama nyota wewe wanga. Mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu, baby. Kwako nimedata data 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 baby. Kwako nimedata data 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 baby. Kwako nimedata data data. Kwako nimedata data baby. Kwako nimedata data 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 baby. We no say that me like the way my girl can walk it up, back it up again to the rhythm and turn it up. No for them a fly, but you are the one me want. Because your heart, everybody can see. You got the new style. You got the new look, curvy waistline and you're pretty like a rose. You're not fi worry, girl. I take you to the top, straight to the top. The top you will see. You kwako ni me data, 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 baby. Kwako ni me data, 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 baby. Kwako ni me data, data, data. Kwako ni me data, data, baby. Kwako ni me data, 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 baby. Kweli kwako mini medata, mwingine misioni wala stamani, yeah. Minapenda unafesogea karibu yangu mami na kunipabusu, yeah. Ndiyo mana na kufata fata kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Ndiyo mana na kufata fata kila unapokwenda, aha, kama nyota wewe wanga. Mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu wala usiogope usione haya we. Kama nyota wewe wanga. Mikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby usiwe na hofu, baby. Kwako nimedata data 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 baby. Kwako nimedata data 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 baby. Kwako nimedata data data. Kwako nimedata data baby. Kwako nimedata data 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 baby. Nimedata data 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 baby. Nimedata data 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 baby. Kwako nimedata data data. Kwako nimedata data baby. Nimedata data.